from allowchoose.com.
Yeah, muli bwanji family and friends koma sowadani tibwino kaya kumene kumani ngati muli ni nthawi muni vetsere nkhani ndinali nanu limodzi mmene tinkapanga plan pali anthu femu yanga apindula nayo ndalama show yanga amajandi amawo amapatsidole mufuku amacheza nane koma panopa ndiwochepa mmene amaima nane pali chinthu chimudzi chomwe muyenodzo mapupa mwana piye wachikuda ndophweko ya ndi mafupa chauluka mutu mwa munthu nchosavuta kuchikupa kuphanza kaphedwe nango kupha kuphayo sokupha ziko mufemu nandika pa map unaonesesa kuti ku deni tiyasasowe mukapu pakati pa ine ndiwo ndidayo naikapo gapu ndinkakonda R&B koma nadziwika ndi rap ja muli bwanji madala komaso masten kwa ine siku inalibe phindule nileni yes cause chavuto malidziwalo bola tikudya ndikuona likulowa dzuwalo kupusa masana kuchenjera usiku ndapanga zambiri zondipyola singu tinaiwala nteteziweniweni ndi yawe mpaka ndimabukiridwa magadi kuti ayende nawe tadya ndimabwana m'maloji zanoninoni akazabwino pambuyo pathupa nyominyomi maproducer titanila ma free sessions za nsanje azitofuna kurichola khosi koma
ndikumufemu nandika pa mamba unaonesesa kuti kudenkiyasasowe mukapo pakati pa ine ndiwo ndidayo naikapo gapo ndinkamwa nazi koma mnadziwika ndi Yankee, Yankee, what's up, yeah?